nichukue, sitaki unisumbue, acha kwanza nitulie. Ulonitenda yapo, we moja wapo nichague, kuishi na we nijue, au basi nichomoe. Nipe muda ni amue, mambo ni ya changanue, shida nisi inunue, penzi nisi nirudie.
Nipe muda ni amue, uamuzi nichukue.